Special from NigerRemix.com.
Kusukela kudala mina ngikhula nabantu abadala engabadlula, ngathi namacala bayangivuna, yonke le mithwalo siyangidlula. Kuningi 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 okusengqondweni yami. Kuningi 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 okusemahlomba. Kuningi 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 okusengqondweni yami. Kuningi 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 okusemahlomba.
I never knew my dad. Kumbula ngisasemncane bengitshena ukuthi uye lona elele boxing me. Manje ngifela amajoka, ngithwela amacala, ngithwela amajoka engawashiye uwa. Yabona lento yesibongo sami, ingivalele into zami. Yabona lento yesibongo sami, ingimoshele into zami.
Kuningi 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 okusengqondweni yami. Kuningi 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 okusemahlomba. Kuningi 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 okusengqondweni yami. Kuningi 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 okusemahlomba.
Hey, it's a lot though. We ducking the thugs and the cops, yo. Hey, where did I go wrong? Cause I'm tryna do it right, yo. Damn, I miss my dog. Hey, we were just hustling, getting to the right.
Damn, I miss my dog. Hey,
it's kinda sad I can't bring him back.
Kuningi futhi akunciphi kuyanda. Sifika bathakathi nenhliziyo zamagqwa. Abadala bayalwa, ingane siyalimala. Abaphansi abasinikezi namandla. Amanzi amnyama sangizungeza. Khuluma Dlozilamu, uyazingezwa. Ngizizwa ngingedwa, bangizwa ngimemeza. Bengithi kuyaphela, kanti kuningi kuseza phela. Kusukela kudala mina ngikhula nabantu abadala engabadlula, ngathi namacala bayangivuna, yonke le mithwalo isiyangidlula. Kuningi 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 okusengqondweni yami. Kuningi 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 okusemahlomba. Kuningi 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 okusengqondweni yami. Kuningi 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 okusemahlomba.
Yeah, I accept amaraza, I've been sitting sezuntach. Bensano ringa no tito, ni mpalela ngonan tate. Cause zanga ndaklalela ukuba kusele ndlela inzima kanje. Abantu bazokunganya namhlanje ngengoma sibavuke bakunqatshe. Yo, ayibo bathemba vaya nabo. Ngathi basebenza kwa-afbop xa besebeplana ingcwaba lakho. Suba excited ukuba besithi lona nyaka wakho. Kaloku amagqwirha engoomama abadala but ngalana silala nawo. Mama wam iyaguga nokhazini ufuna ukoluka. Ikhaya lifuna umiswa and nami ndifuna ukuphucuka. Thixo sithethile abanixelela sekuzolunga, ningandiyekeleli bomaduna.
Kusukela kudala mina ngikhula ukuhlala emzini yabantu akukholula. Noma ngihlukumezeka bengithula, ngoba uwe bekhuluma bebezongisusa. Nenkinga encane vele ibe yiphutha, bengize ngicabange nempilo kuyisusa. Nomama wami wangishiya ngisemncane, kodwa Jehova bonga leli thuba. Kuningi kuningi kodwa leli talente lenza kube lula. Noma ngaba mnyama kodwa mina ngeke ngibheke emuva.
Kuningi 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 okusengqondweni. Kuningi 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 okusemahlombeni.